Mfoni a ɛtɔ so dunan. Mfoni a wɔ benkum soɔ no yɛ bere a na Yesu Kristo adi mfe 12 no. Na ɔka Onyankopɔn ho asɛm akyerɛ Israel akyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ no. Obisabisaa wɔn nsɛm tie wɔn so. Na yɛ wɔn nwonwa ama wɔn ho dwirii wɔn sɛnea Yesu kyerɛkyerɛ wɔn Onyankopɔn ho asɛm akɛseɛ no. Mfoni a ɛwɔ nifa no kyerɛ sɛnea Yesu Kristo nyiniiɛ no. Ɔkyerɛkyerɛ nnipa bebree Onyankopɔn ho asɛm. Ebinom gyee n'asɛm no diiɛ na wɔdii n'asɛm so. Ebinom nso anye no ani na ɔkɛse tiaa no. Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛn nso yɛbɛgye n'asɛm no adie na yɛdi n'akyi.